This should be played at high volume.
Siski.
Don himself. Ember Bush. Kila tuwa dua. Doze tuwa huni. Situ po real masudi chora katuni. Vina pacha. B-square na dumi. Punch kama punch za chicha kilusha ngumi. Kinondoni omi. Yadu boy omi. Madem kibao sese ya nini sabuni. Anasema ubaya mina jifanya si oni. OG omi so dimposa omi. Tangu nimetoka kwenye nondo. Mejifunza mengi kwenye ubongo. Sana usongo. Mini mpua na watisha nye udongo. Nimewazidi kwa michongo. Iko wazi so wongo. So wongo. Leo nija nimevamia ngangania mara mia. Nanania hakuna yote na imofia. Blacky gear, weedy beer. Flood, unasikiza unasinzia. Napo flow, dada zao wana low. Napo flow, dada zao wana low. Wanapenda jinsi nilivyo gangsta. Wanapenda wakinona wanajichekesha. Wanapenda hii sauti hata niki freestyle. Wanapenda napo flow, wao wanacheza.
Tunaga songo, tunapeta. Ndogo mdogo, hatu toka gimto. Fanya kauna jichanganya. Mtoto mdogo, tunawawasha. Tunawachapa, tunawakata. Tunatembea, tunawawasha. Tunawachapa, tunawakata. Tunatembea, tuna.
Yeah, before useme suu, tuko ready for the action. Kabu ya pigia tunondo meditation ni dingilai. Kolabo maniga potion. Tuko kimaksudi tulizikwe panga ocean. Na mission ni pesa kuben kama nesta. Magengi ya kuvesha yani kankan kabisa. Zile OG Ojirino gang gang Al Pacino. Scarface deep down hardcore na minimo. Ulipo sipo ndipo lipo ilipo go hip hop. Ilipo hip hop ndipo nipo enda
ulepo sa. Tunapendo, tunapeta. Ndogo mdogo, hatu toka gimto. Fanya kauna jichanganya. Mtoto mdogo, tunawawasha. Tunawachapa, tunawakata. Tunatembea, tunawawasha. Tunawachapa, tunawakata. Tunatembea.